mwangaza uko bright kama star. You're the one mi nataka uko sex sana ladies. Ni wache kuwa single nitabaki kuwa lonely. Nipe time lady kila kitu kita rhyme girl. Uko rhyme penzi niko nawe online. Avoid as I love you everywhere seem hard. Uko smooth uko soft yani uko too high girl. Girl, 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 girl.
Baby girl, I lift you so high. Leo unatoka ladha uko too fine. Kila kitu unachofanya kiko too high. Uko fine.
Kwa mzuka nikibuka nawe kila place. Takupa unachotaka baby kama vile palace. Kila boy mtani alikuwa na kutaka. Yule liye mlenga lionekana takataka. Uli wachenji wengi bala kuba kaza kuimba. Nomana na kusifu baby uko too high. Sifa zako ladies lenea kuwa high. Milele na milele utazidi kuwa high girl.
Baby girl, alif you so high. Leo unatokeleza uko too fine. Kila kitu unachofanya kiko too high. Uko fine.
Allow me baby niwe nawe all night. Nikiwa na mpenzi nina feel alright. Give me time lady niku hold kila place. Wacha hii game iwe speedy kama race. Sisi livongara maze uko too high. Una fly, una shine baby uko too high. Domana kila siku tunasema uko high. Milele na milele utazidi kuwa high girl.
Baby girl, I live so high. Leo unatokeleza uko too fine. Kila kitu unachofanya kiko too high. Uko fine.
Sagai pamoja sana Samdu Cyber.